asilaleli nemalayiko asisebenzi isihlobo zethu lolusuka sibonanga nkosi sisule izinyembezi siyadizefu ujabulo kwesikhashana ingakusithola emacwaneni yalibaleka konke uma sisonke sijabule sijabule 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 yalibaleka konke
woza 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 sizobelele woza
So we rejoice, skip on my left as my sister. Which one is this one? Jago shallow, Jago lean, we nagging down. A toilet, lapum toilet, colonel, sing as a police. I'm a never police, as in the name is. I'm just a second, you say, I don't know. Usha would always catch a name. Look what say,
Sijabule, sijabule, yalibaleka konke, uma sisonke. Sijabule, sijabule, yalibaleka konke, uma sisonke. Sijabule, sijabule, yalibaleka konke, uma sisonke. Sijabule. Sijabule, yalibaleka konke.
Woza now, woza, woza now. Sizobelele, woza now, woza, woza now. Woza now, woza, woza now. Sizobelele, woza now, woza, woza now.
Banyana, abanganyana, masijabule, sibe happy. Sikwelusi semakhaya silaleli nemalayiko asisebenzi isihlobo zethu lolusuka silibonanga nkosi sisule izinyembezi siyadizefu kujabulo kwesikhashana ingakusithola ematshwaleni